tujja kutambuza enkola gye twatuumye plan B. Plan yeno tekwata ku buli omu yenna, ekwata ku bantu bengenda okumenya wammanga. Asooka yoyo eyeewulira oba yemmanyi titalina buyinza mu ggwanga mwawangaalira. Omuntu owookubiri yoyo alinnyirirwa eddembe lye, ddembe ly'obuntu. Owookusatu yoyo atafuna bwenkanya mu ggwanga lino. Abantu abagwa mutuluba eryo bonna pulaani eno tubasaba bagyekenenye era bagyetabeemu tusobole ffenna okukyusa embeera bwe zityo.